Ay, yo llegué a ti de humo.
I'm Swag's boy. Sikio la kufa lishika gidawa. Shajikomba sana kaonekana chawa mimi. Naonyesha upendo, naonyesha dharau. Shajishusha sana kaonekana jau. Nao siwezi. Mimi huyu huyu
ni mwazee.
Mimi huyu huyu
naze mapenzi.
Mimi huyu huyu
naze maisha. Sitakonda bure na stress.
Mimi huyu huyu
ni mwazee.
Mimi huyu huyu
naze mapenzi.
Mimi huyu huyu
naze maisha.
Sitakufa bure.
Bora nijitenge, bora nisisake kuliko kulia kisa mtoto wa mtu. Bora nijitenge, bora nisisake kuliko kuteseka kisa mtoto wa mtu.
Nashida moyo nikichaka unaficha vingi. Sijui mwenzangu ananiwazia nini mie. Mana shida maumivu ya moyo yaponi kwa panado. Bali faraja na nusina. Shida upendo uonekani. Sijui mwenzenu kama napendo mie. Mana shida ufimbe wa moyo uponi kwa kuchua. Bali faraja na misina. Oh oh, wanangu moyo
moyo
chateso na moyo
chateso na moyo mapenzi mimi
oya maselo moyo
moyo
washaumiza moyo
jamani mie
na usiwezi. Mimi huyu huyu
ni mwazee.
Mimi huyu huyu
naze mapenzi.
Mimi huyu huyu
naze maisha. Sitakonda bure na stress.
Mimi huyu huyu
ni mwazee.
Mimi huyu huyu
naze mapenzi.
Mimi huyu huyu
naze maisha.
Sitakufa bure.
Bora nijitenge, bora nisisake kuliko kulia kisa mtoto wa mtu. Bora nijitenge, bora nisisake kuliko kuteseka kisa mtoto wa mtu.
Bora nijitenge, bora nikajisake. I keep it pretty with swag. We made it. I'm skill 7. Oh yeah, yeah. So it's down to the why. Oh, oh.
JJ on the beat, yeah.
And I saw.